wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa degmada Balad Xaawe ee gobolka Gada ku qabato olole wacyigelinta bulshada ee waxbarashada gabdhaha. Ololahan ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada haweenka, maamulayaasha iskuulada degmada Balad Xaawe, dhalinyaro iyo marti sharaf kale. Maxamed Cabdi oo ka socda wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Jubaland ayaa ka warramay ujeedka ololahan.
muhiimad weyn bay noo tahay annaga in gabdhaha fursad la siiyo ay waxbartaan, waxbarashada gabdhaha in muhiimad la siiyo oo maaragtay gabdhaha waxbarasho waqti la siiyo oo fursad la siiyo. Aad bay wasaaraddu muhiimad weyn u siinaysaa, maxaa yeelay waxbarashadu waa muhiim, haddana waxbarashada gabdhahu aad bay muhiim u sii tahay. Waayadii hore alxamdulillah rabbil caalamiin, maanta meel wanaagsan baan maraynaa. Waayadii hore wiilashan baa wax la bari jiray, gabdhaha waxba la bari jirin, laakiin hadda taas waa laga baraarugay. Waana maxaan ku iraahdaa, si fiican baana looga baraarugay.
Qaar ka mid a marti sharifkii ka soo qayb galay ololahan ayaa ka warramaya muhiimadda ay leedahay waxbarashada gabdhaha.
Runtii gabadhan wax markay barato cid kastay u fiican tahay, gurigeeday u fiican tahay, anay ii fiican tahay, cid kastay u fiican tahay, bulshaday u fiican tahay. Laakiin wiilkan sida loo sheegay, wiil waa uu iska wiil, waankaa madaxa taagay guriga kasii baxaysa oo gelayay. Laakiin iyadu haddii gabarta awalba ka beer jilcisaneyd misna ay wax barato kaba sii fiican. Marka haddii jeer bulsho weynta degan Balad Xaawe iyo Soomaaliya, ras aseer from ras Gamboni, cid kasta codkayga gaaro, waxaan ka codsanayaa 185 gabdhaha in loo dadaalo waxbarashada.
Gabar waxbaratay waa bulsho waxbaratay. Gabadha waxbaratay hadday saak waxbarasho intay ka guuleysato ay jaamacad tagto ama ay iskadri dhamayso oo shaqo hesho, gurigeedina waxbu heli, waalidkeedna waxbu heli, bulshadaasna way ka nabadgeli. Laakiin dhibaato waxaa ah gabdhihii in la faquuqo ama la yaso ama la heblo waa gabdhooley. Waad ogtiin sida lagu soo dhaqmiyay, sida la soo maray, iyo waxay ahaayeen inkastoo hadda ugu fiican yihiin. Horta waxaa gabalabay qofkan gabar dhalay, qofkii gabar dhala waa guuleystay.
Waa bulsho waxbaratay. Bulshadu hadday waxbaratana waa waddan waxbartay. Waddanku hadduu waxbarasho uu leeyahay, waxbarashadiisa waddanka ay hagaagsan tahayna waa waddan horumaray. Marka gabdhaha in wax la baraa aad iyo aad bay u wanaagsan tahay. Bulshada waxay uga jiraan gabdhaha kaalinta koowaad, sidaa dadka iga horreeya dhan ay ka hadlayeen. Waxbarashada gabdhaha aad iyo aad bay muhiim u tahay in gabdhaha waxbarashadooda lagu dadaalo. Waxbarashada gabdhaha maxay ahayd si fiican loo baro.
Ololaha wacyigelinta bulshada ee waxbarashada gabdhaha ayaa kaalin ka qaadan doona in waalidiinta Soomaaliyeed ay ku baraarugaan muhiimadda ay leedahay in gabar wax la baro.